gani hey 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 Kwenye maisha mapenzi utakutana na changamoto ho. Kwenye kutafuta pesa utapitia mingi misoto ho. Pesa ukishapata tu shida zote unazisahau. Na walolopambana nao unawaona kama nyangau. Ndo maana nasema kunoga, kushika mapesa kunoga, kuendesha gari kali kunoga, kudeti na bebe kali kunoga. Wala usidanganyike kuishi huru bwana kutamu. Penda sana vitu vyako vya watu vita kugarimu. Ukipata wakufrai frai nao, ukipata wakulala lala nao, ukipata na wakula kula nao, ukipata mwenye ngoma cheza nao. Kuroga, 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 kuroga. Dar es Salaam Dodoma, kuroga, Mtwara Kigoma, kuroga, Morogoro Ruvuma, kuroga, kule Tanga Musoma, kuroga.
Akonde kila istangolo anje eh, eh.
Kama vipi njo, njo tu kwenye ili dundo banjoka tu. Kama vipi njo, njo tu kwenye ili dundo banjoka tu. Si amekupa mama icho ufiji bane bane. Si amekupa mama icho ufiji bane bane. Basi ruka ju, ruka ju, ruka ju ah.
Pige ipige vitu vya uchochoro na ikibidi tubambiane. Ngolo 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 ngolo
kije ngolo wanje
ngolo 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 ngolo.
Ukipata wakufrai frai nao, ukipata wakulala lala nao, ukipata na wakula kula nao, ukipata mwenye ngoma cheza nao.
Kuroga, 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 kuroga.
Dar es Salaam Dodoma,
kuroga,
Mtwara Kigoma,
kuroga,
Morogoro Rukuma,
kuroga,
kule Tanga Musoma,
kuroga.
Hey, Grandi Masasi mabegani hey, hey, nikiwa na Konde Kila
Tito.
Mix.